kufungia, vingine malizia. Kupe mapenzi paka wewe uogope, jia chie nataka ni kupe vyote. Kwenye dimie vivingine silolote, mama mama mama. Basi mi unielewe, hakuna mimi bila wewe. Ukinizingua wewe, takuwa chizi unielewe. I don't care, wakisema ni malaya. I don't care, wakikusema vibaya. I don't care, baby mimi. I don't care, I don't care, wakisema ni malaya. I don't care, wakikusema vibaya. I don't care, baby mimi.
Sema ni mbaya.